mukiganiro itangazamakuru kuri wa kane mukandida Habineza yavuze ko nubwo bahuye n'izingorane aya matora ntawahuye nayo babayemo mu mwaka w'2017 kuko kuri ubu asanga harabayemo kwisanzura.
Kugeza ku munsi w'ejo tumaze kugera mu turere 26 muri utu turere twose twaciwe neza uretse mu karere ka Kangoma na Rulindo aho twahuye n'ibibazo muri Ngoma ho abayobozi bemereye ko politiki cyangwa se abakanda biyamamaza bavuye mu za politiki itandukanye ni ukuvuga ngo icyo kigo cyatuvangiye cyane Ngoma twabigaragaje na Rulindo naho bakoze bisa nk'ibyo bafungisha n'amaduka ahantu hose abantu bose bagera kujya ahandi.
Umuyobozi wa Green Party yabwiye itangazamakuru ko ibibazo bagiriye mu turere tubiri twa Ngoma na Rulindo babigejeje muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Twashatse kumenya iki komisiyo yakoze kuri ibi birego bya Green Party. Tuvugana n'umuyobozi w'iyi komisiyo Madamu Gasinzigwa Oda atubwira ko aza kudusubiza ko yari mu nama gusa twongeye kumushaka ntitwamubona kuri telefone igendanwa. Muri iki kiganiro n'abanyamakuru Frank Habineza yabajijwe icyo avuga ku bavuga ko ishyaka rye riri mu kwaka ishyaka riri ku butegetsi bya FPR Inkotanyi n'uburakari bwinshi yateye ibyatsi abavuga ibyo agaragaza ko ishyaka rye ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda.
Abantu twaba twavuze kuva tutangira kuri ishyaka rya opozisiyo tukanabikubitirwa tukanabifungirwa tukajya no muri etizire njyewe ni ikimenyetso nagiye mu buhunzi bwa kabiri nabuke mu ngiro zanjye mpuzabimva no mu gihugu cyanjye ndangira zisubira no mu buhungiro inshuro ebyiri. Ibyo byose wabikora uvuga ngo urifite undi muntu ukorera no turakorera abanyarwanda tuyo no mu nteko batubuje kuvuga abantu batubuzaga kuvuga ngo nimuvuga ngo tuzabikora no mu nteko mudasakaza umugati cyangwa tuzaza gutwaje mu nteko gukorera imigati ntabwo byarekeye aho twakomeje duhagarara ibyo bibazo yewe nazakubwira disipurine twazigiyemo niba n'umutabizi nawe ukazibabwira n'iyo ejo bundi mvuga kuri muntu zo mu bwongereza byari binkozeho hafi kwirukana mu nteko. Ubwo se mba muzi iyo tuba turimo tuba turi ku muriro abantu badashaka ko tubitangaze tuburira abanyarwanda.
Mu turere amaze kunyuramo yiyamamaza umukandida wa Green Party yagiye yizeza abaturage ko mu gihe bamutora azakuraho umusoro w'ubutaka abantu bakagira ubwisanzure ku mitungo yabo ko azagabanya inyungu z'amabanki kandi ko azaha abaturage ibiryo bihagije avugurura ubuhinzi. Umuyobozi wa Green Party avuga ko mu byo yizeza abaturage hari ibyo ishyaka rye ryamaze gukora mu myaka 6 rimaze mu nteko ishinga amategeko ariho ahera avuga ko afite icyizere cyo kuzatsinda amatora.
Iyo twiyamamaza navuga kuri twitter gusa ko nawe duciye twiyamamaza ariko tukumva yuko biterwa n'imyaka 6 tumaze mu nteko ishinga amategeko aho twavuze ibintu byinshi twahuguye tuzakora bigakorwa leta ikabyemerera igakoreka kugira abaturage bafitemo icyizere ko turi ishyaka ritabesha iyo tuvuga bishoboka kandi bigakunda ariko tubizeza abona ko bizakunda. Navuga ko mu by'ukuri imbogamizi zabaye ntabwo ninyo cyane kurusha ibyiza twabonye. Twafite icyizere yuko mu by'ukuri amatora tuzayatsinda neza ari abari turaziyongera ko nagizwe agari bwa bagere kuri 20 ndetse na perezidansi zumva tuyifiteho turimo gushakisha intoki 25%.
Twashatse kumenya icyo abakurikirana hafi politiki y'u Rwanda bavuga kuri ubu gutsinda kwa Green Party. Twegera Dr. Bukanani Ismail atubwira uko wabibona.
Tugiye ku mukandida wa Green Party Habineza Frank, murabizi ko nawe si ubwa mbere mu mwaka 2017 ari mu bakandida batatu n'ubundi bari biyamamaje. Aha rero urabona ko ubu ngubu noneho mu 2024 uburyo agenda yiyamamaza urabona ko yahinduye imvugo, yahinduye ibikorwa kubera ibyo amaze kugeraho kuko nawe ni umwe muri icyo gihe umaze kuba umwe mu bagize Inteko Ishinga Amategeko. Imigabo n'imigambi agenda avuga harimo bimwe bigaragara ko abaturage baboba muri inyuma kandi bashyigikiye ishyaka rye. Aho wenda bamwe bagiye bamubaza bateze Dr. Frank urabibona ute mu rwego rwo kugira ngo kuzatsinda muri uno mwaka akavuga ko yabona amajwi ageze kuri 55 cyangwa se ku cya kabiri ukurikije n'uko yabonye amajwi muri 2017. Ibyo numva ko twategereza ifirimbi ya nyuma.
Mu matora y'ubushize mu mwaka w'2017 ishyaka Green Party ryari ryagize amajwi 4.4% ugereranyije n'abaturage bagera hafi kuri 70,000,000 bari biyandikije kuzatora icyo gihe. Usanga yaratowe n'abagera ku 28,000,000. Asinta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.